When we finish, you say, Gogukhuleka, sithola amandla amasha. Siwaphiwe kubaba, osizele ngezwila. Gogukhuleka. Swatekanga, siwapiwe, kodumasa.